Living at a classic.
Hey, hey.
Beatmaker
Sauti ya Kita Achunchue
Bulusa, 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 bulusa migu
Shake, shake, danso mkono moja weka juu
Igoma la masera na masistadu
Wakilisha gen lako tagi weka juu Bongo clash, nikiona mic na kuwa kicha Washata, ni waone engo alioka Aina usta, maisha mabobsi ndo tunaka Acha kusuba, sondela sondela ujiwe mita Na waona, waona, waona Wanangu poshas na waona Na waona, waona, waona Wanangu apokati na waona Na waona, waona, waona Wanangu poshas na waona Na waona, waona, waona Wanangu apokati na waona Anaza banga, singeli bila mapanga Aina ushamba, tundo likisha mundo wajalamba Wamefunga vibanda, panya wanangata muvira wakanda Wametupa mkanda, wawana shuka sisi tunapanda Tunawakanyaga, kanyaga kanyaga Tunawakanyagia, kanyaga kanyaga Tunawakanyaga, kanyaga kanyaga Tunakanyagia Kanyaga kanyaga Wawusi walikunya mbona natuomba maji wachambie
Kanyaga kanyaga
Wawusi wanasari yosa mbona wanabipu tuwapigie
Kanyaga kanyaga
Eksana ni onalofa na ninyenka nyenka ni mrudie
Kanyaga kanyaga
Chula mekula ela zangwa mekunywa bia zangwa lafu akimbie
Kanyaga kanyaga
Wabishi wa gops Sajenti Wabishi wa Jack Tanika Mabibo Extendo Abadi Antazi Mtani Utamboy Ijeiti ya Utam Tam Apo Chopo Chocho Beza Iligoma Abami ya Mrenda Ukirishika Unateleza Afaira Abo On Platform Baka Mastecho Analicheza Iligoma Noma Usipote Kisa Kichwa Utanesa Nesa Nesa Fanya Kama Unanesa Nesa Oya Nesa Nesa Fanya Kama Unanesa Nesa Tuende
Nesa Nesa Fanya Kama Unanesa Nesa
Ashokari wewe Habala MC Sauti ya Kita Anikiwa Vinanda Classic Anikiwa na producer Fazili Chum 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 Chum
Chum
Chum Chum Wasewa SYK Blend Sauti ya Kita Hawakubisha mbande Black Wizard Kisewe Amazuna Hawabishwa Chamas
Atima
Anakubali sana wanangua kwa dumba Amari asiri bisa tini Watoto ambagara temeke kinondoni mbaka ila Akinondoni togwes Amwana nyamala usingizi ya sala Babu duma mduma nge
Choo.